brother. Squeezy madame ni blanda. Jana kuzwali mkaza. His family, get together kwa bed. Your story tumekata. Maboy wengine blanda, watakukulia mama na kuchekeshe sana. Madem wa siku hizi wana machali wengi. Nilichapa moja juzi, ika ingia ndani. Dive.
Nairobi, yule na kubea, pia na libea. Akikuletea, ananiletea. Wanakula fea, sote tunashare. Ogopa sana. Nairobi, yule na kubea, pia na libea. Akikuletea, ananiletea.